Sukun lama sumu ya bito nanyo soi nami kuluta o nanyo soi nami salama samu ngekele nzambi inakele nale samu ngekele nzambi inakele nale mu mekwiza nangita ta 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 samu nakulomba mulevo ya masumu samu ngekele nzambi oinakele nalevo samu ngekele nzambi inakele nalevo.